E battini ma
man Tola Ashman Vika up man Hide kunuma Kalasi
Mano la juoji esiwa
Nisi shauri we Kila munu na maisha lake Nisi yesi we
Kwenda kansha uli tatako
Muna jivonye kujua mjui Mbona vitu venu atuon
Apa unkwalibu vibe
Shaenda kansha uli tatako
Oya kodi wopi fire Walida kutwa kela kumye masnich Yani kabisa tuwa tama Mkwida na dinugri vangu ufirisi Kwanza atuwe busy na maisha lao Tuwe busy na michungo Jamana tungulia bata Yani tunijipata
Oya DJ DJ kazi kwako Wende ya samba again
Osama Melody
Hello
Okunijeria
Hi Jay
Ashu
Shikalatu wana mama shingu wana man Taishu wana man
Akani
wana Ibuda Window boss mo
Hi 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 Hapa nilo tunku washa Nava nemba lo tunku lia bata Nava dada lo kunyuma uti ndembe ndembe Eba tini ma Nikupe soda au mabia man Au nataka pombe aina gani
Oya waita leita gan
Nanyima selaka ledia gan
Hey shokai Hapa bisi ya mweni ya ibali Diye unatari
Oya aleka magoma duka mulindembe
Webo unatari Itakupatia kabisikali
Ngoma ikushu Hapa mwendo wa buruda
Die.